chaka moko de rufio la tamira naya man kemna hazai io moko pio abiga muhana ashaka moko de rufio la tamira naya man kemna hazai io moko pio albiga muhana makal kiyo ataren katashay milosigagi malab kiyo ada igamaa midi sore de midi sore de Watarinka tashai Midoksigagi Malabkiyo Ada igamaa Mirihi sore de Mirihi sore de Mamuska adiga ukalma Nolole Adigu maruo Gubiya mihi Maula ka degaye Mamuska Adiga ukalma Milka nolole Adigu maruo Gubiya mihi Maula ka degaye Naftaydan chaayil kumal malaye muhashare mesa Wahaydad kuhu mashkoolan wiga mandadane Haa imaqlin maqani yada Manka qabilaye Manka qabilaye Daren kama gabe Fiskiyo Labta mera aya Han kama gayin Mid kalaba Midik tasare kama gabe fiskiyo labta mera aya han kama gayin mid kalaba midik tasare maashe waxa aad ku mulkiday ma hadhaweeyane marnaba ani makobi karo meqam ka leedahay meqam ka leedahay maashe waxa aad ku mulkiday ma hadhaweeyane marnaba ani makobi karo Neqam ka leedahay Neqam ka leedahay Ma charaha dhaqan kiyo hiddahad Neqmina du tahe Karti muchinta iyo Hishod kaan kugu machirtahe acharaha dhaqan kiyo hiddahad neqina du tahe karti muchinta iyo hishod kaan kugu machirtahe naftaydan chaayil kumal malaye muhashare mesa wahaydad kuhu mashkoolan ويجمان دادني حقي مقلن مقاني يا با مانكا قابلة مانكا قابلة